nkusaba owulire kye nkugamba era nkutegeeza kye kisaana bantu b'osomesa mpandiisa some kulaapu yonna ey'ekyasa baby naloose ngoneesize zudde mutuufa saana yenze kubira mulango ntaasetaase nataka mapenzi yote yote kwatta wano kole bwoti mpulira guntujja nina mungi enonze ke nkufunye mpachansi zennosanyalaza oli kyasi kwatta wano kole bwoti mpulira gunsiiwa nina mungi enonze ke nkufunye mpachansi zennosanyalaza oli kyasi yegwe bwennina munda muli mumutima munneeri bwennina munda muli omukwano gwo gwa emergency bwennina munda muli mumutima munneeri bwennina munda muli eno laavu yo ya emergency yeah anything for you special city on refer to African dance my baby boo I no go pay you like my tattoo sirikera ku nkyanku kyawe nyigira ku liiso kasita nasiimi maama ne taata bonna mbagambye mulungi ndeeta ekaba nninde alright kwatta wano kole bwoti mpulira guntujja nina mungi enonze ke nkufunye mpachansi zennosanyalaza oli kyasi kwatta wano kole bwoti mpulira gunsiiwa nina mungi enonze ke nkufunye mpachansi zennosanyalaza oli kyasi yegwe bwennina munda muli mumutima munneeri bwennina munda muli omukwano gwo gwa emergency bwennina munda muli mumutima munneeri bwennina munda muli eno laavu yo ya emergency nkusaba owulire kye nkugamba era nkutegeeza kye kisaana bantu b'osomesa mpandiisa some ku laavu yonna ey'ekyasa baby naloose ngoneesize zudde mutuufa saana yenze kubira mulango ntaasetaase nataka mapenzi yote yote kwatta wano kole bwoti mpulira guntujja nina mungi enonze ke nkufunye mpachansi zennosanyalaza oli kyasi kwatta wano kole bwoti mpulira gunsiiwa nina mungi enonze ke nkufunye mpachansi zennosanyalaza oli kyasi yegwe bwennina munda muli mumutima munneeri bwennina munda muli omukwano gwo gwa emergency bwennina munda muli mumutima munneeri bwennina munda muli eno laavu yo ya emergency yegwe bwennina munda muli mumutima munneeri bwennina munda muli omukwano gwo gwa emergency bwennina munda muli.